na kove o eulie Poka I manuno hoai kei Ia I makalaya o ke kaha O ia kai palana marie Ulie Ulie hoi Ulie holo holo ka kei O ia kai walana marie Ulie Thank you.